marafiki na wazazi. Niko jera mia pata mwezi. Soni jua soni watu soni mwezi. Tafanya nini na kutoroka siwezi. Najiuliza niko sagani vile. Lido nifanya mini teseke deide. Nagundua ya kuwa kijiti kide. Kiri nipamori sababisha mini pole. Bange, bange, bange. Zime sababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Nilipo pezi nikaji isi jambazi. Mala mbele yangu kajipendekeza tosi. Nikapiga ngeta ngeta mfano wa kitansi. Nikaza mandichi nikatoka na michuzi. Kumbe polisi walikuwa mbele yangu. Walizania kuwa wizi kazi yangu. Walinikamata na kunigonga virungu. Wamenifageto jela ndo chumba changu. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Mashabiki musijenge chuki. Nilisha achazi wana mama bida mikiki. Itakuwa ikiki chiti kina choreta ziki. Marijuana. Yeah. Hey, hey, hey.
20% kuruti na mafamboy.
Oh, 9999.
Vampire.
Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke.
Iyo mirumbu jela usiseme. Utamwaoma mpaka ukome. Saa 11 unapelekwa Kalime. Hata kulala tunalala Msongome.
Ganja, ganja, ganja.
Korasi sio hiyo 20, korasi hii hapa.
Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke.
Aha, sis chima ma vampire, vampire. Producer Maji,
Manu Otto.
Big up sana babu. 20% kurutu na ma fanboys. Sindano ndogo inoshona makote. Up level.